Zagana my story, my life, my love you. Hisia zangu zikazama, upole wako na uzuri wamekubadilisha hali, utaki hata kunitazama. Ulisema utanipenda utaondoka, yale maneno yalitoka moyoni ama uliropoka. Umeniacha single, umekubali kwa nyumba ndogo. Haya, ulifata vingi huko nivika na vidogo. Ila sijabadilisha namba, nachofanya na kumbuka nishafanyaga na wewe. Sina jipya hani ha, na kuwazaga wewe kichwa ninajuliza vipi. Kilofanya wondoke najuliza kipi hani. Wala sio kasoro umasikini, hali yangu mbaya. Ujanitoa na roho, kisa nini nimekubali haya? Oh yeah, yeah, sina baya. Kama kikushinda namba yangu nayo utanipigia. Haya, haya na komando mwenzako mi. Sijabadilisha namba. Kama kikushinda uko nipigie. Hafu tuonge kidogo, nisha kweka moyoni, nisha kweka pondani. Sunlight,
sijabadilisha namba.